Hyper Class Music Production.
Lions. Sana.
Space Sana.
Sana.
Exclusive.
Maybe.
Afrofy.com.
Just maybe.
Maybe. Katwish.
For some.
Hey. Katwish. No, it's about win.
Gafet
Sana.
Gana Rivida for some.
For some.
Gayari wako best. Maybe nganari fili ya watoto kanya Gafiari sinja kwe fitu. Maybe fino fine efo nabo MC ya wakona best. Maybe fili ya wali ya watoto kanya Gafiari sinja kwe fitu. Aweka tuishi, aweka tuishi.
Maybe
aweka tuishi, aweka tuishi.
Maybe
Leta kamela njikopela malaini
Amarai.
Ngani bola na papata
number 9.
Kufo kuruisha,
yeah.
Kufo na maybe. Hala voice success, tewa istisha But the pleasure ya ma youth ya ya. Yari chila ama desire. Yari chila ama yeza ya. Every day fia ma dizi, ndale kwa ma dizi. Kutiwa pusha kwa ma pleasure. Deri fia kuruisha. Fipuile fo kuruisha. Akasuba ukufuma paka na kuisha. Hello, kwini mama letu. Mabangala ya lila kwini mama letu. Hello, we mwana kuno yapo ama let's skolo harila. Mumatumba wala wala shefi. Zembileko wala wala. Maybe bala chita understand. Gana rifiri ya nebo efo nshava. Maybe gana rishitako understand. 18 years, we were bled winner. No money, mama tumba 50 kwacha femu bank. Leji, kamboni wa wallet. Maybe Milo, he can let the luck.
Maybe
Ganari vidya efo shava.
Efo shava.
Gayari wako best.
Maybe
Ganari vidya watoto kanya. Gafiari sinja kwe fitu. Maybe fino fine efo nava. MC hawa kona best. Maybe fili ya wali ya watoto kanya. Tafia chita kwe fitu. Aweka tuishi, aweka tuishi.
Maybe
aweka tuishi, aweka tuishi.
Maybe
I guess hecho nevera umwaume,
yeah.
Life yali kosa wakamba ukuwa umwaume. Kutuwa vika meshi, muri bleni wongo. No we know parasti wapena. Yo se blame pavu teko. Bremu pavu teko. Never bremu hive hevu teko. Beta na ibrema fene mwine. Mantunari kwa chamaka ya kuombesha. But guna ngani fewa lenga. But nari kwa chamano ya kuchonchon kanya. Guess guna ngani fewa lenga. So nara ingira mona shafel. Baby chunguro fume mona paseo. Ganshi fumene mona paseo. Maybe chimboka era nisi fia pena. Muri shavel. Bridge no valesa ekon fuka maka chelo. Please God bless me hustle. Lekenya wa oyo wa kwate mona motive. Not a dairy fia ma doubt.
Serious.
Gana arifiri ya efo wow. Kutina tema wa wako efo now. Cause I know myself. So maybe Ganari vidya efo
shava.
Gayari wako best. Maybe Ganari vidya watoto kanya. Gafiari sinja kwe fitu. Maybe fino fine efo nava. MC hawa kona best. Maybe vidya wali ya watoto kanya. Gafiari sinja kwe fitu. Aweka tuishi, aweka tuishi.
Maybe
aweka tuishi, aweka tuishi.
Maybe
exclusive from
Amplify. So forever for bagay.
Bagay.
Wish nga wali inoro ina nava iwe parast. Nimbichu waishi wa efo nava. Maybe Big Ballies, I got you. I know my niggas.
my niggas.
Hey. Spotter City. What's up?
You're hot as man.